yo. Ulale salama,
salama,
salama we,
salama,
salama,
salama. Tutaona na tena.
Zile calls mama messenger sent azimisina. Maswali mom na mastresi, kwa nini baba ulienda? You are far away, far away from a call away. You are far away, far away from a call away. Salimu shosho na guka, tutaona nana badae. Machozi ya ni mwagike, nitapauzani badae. Ulale salama,
salama,
salama we. Uone katoto kangu na jinganga. Wish uone vile mashavu tungefanana.
Na tena ninge wish
uone vile misesi yanapambana. Wish uone kijana wako nikivuka boda. Salimu shosho na guka, tutaona nana badae. Machozi ya ni mwagike, nitapauzani badae. Ulale salama,
salama,
salama we,
salama,
salama,
salama.
Tutaonana
tena.
Salama,
salama,
salama we,
salama,
salama,
salama.
Tutaonana tena. You are far away, far away from a call away. You are far away, far away from a call away. Mama nakumisi, Clifford anakumisi, Ban Forest and Loretti, watu wanakumisi.
Ndiyo,
ulale salama,
salama,
salama we,